Kanyoni, wari tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho unaniwe mbere yanjye kuko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Nawe usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya Ntare na Kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene! Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere na mbere.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa,
nanjye Teta,
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero.
Bana nshuti zacu, yambi!
Amakuru yanyu, ku ishuri se, bimeze bite? Twizere ko mwese mumeze neza, kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura, aho muri hose.
Nibyo rwose, ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tutagomba kujya dukinisha ibyuma n'ibindi bintu byadukomeretsa, kandi ko tuzatubwira ababyeyi bacu bagakubura ahantu dukinira, sibyo?
Nibyo rwose Teta, bana nshuti zacu, ese namwe ababyeyi banyu bajya bahita babajyana kwa muganga iyo murwaye? Muze twumve inshuti zacu.
Nase ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twakanguriye kujya dukuburaho abana bacu bagiye gukinira, kandi tukanandura ibintu byose byashobora gukomeretsa abana cyangwa byabatera impanuka igihe bakina. Uyu munsi turasobanurirwa impamvu ari ngombwa kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ku muryango wose hakiri kare, kugira ngo tubashe kuvuza abana bacu mu gihe barwaye batarinze kurembera mu rugo kubera ko twabuze amafaranga yo kubavuza.
Ngaho rero mwese, nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4142 72 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Kungombe kumazi, kungombe kumazi, kumazi kumazi.
Yee, gahene we, dore naragiye ku nkombe kandi uvuze kumazi.
Naye nakanyoni mujyamo hagati mwabyishe.
Yego yego, bajyemo babyishe.
Hari ubwo se mbyishe mbishaka, kari kanyoni unsunitse agatuma nsimbukira mu mazi nkabyica.
Niba ari kanyoni tujyamo.
Kwiki se njye mba njyenyine, kandi na Ntare yabyishe. Umusunikiki se, nanjye nabacungaga reka.
Do, nari narangaye ndi kureba kanyamu kunicaye hari. Noneho uvuze ku mazi, ngira ngo uvuze ku nkombe.
None se nyine urumva utabyishe?
Nsimbutse narangaye. Nararantega, ngiye kugwa ndamufata, bituma dusimbuka ku mazi kandi uvuze ku nkombe. Basi mumbabarire dusubiremo.
None se kanyana warebagarihe?
Singuriye imbere y'umurima w'igikoni.
Yewe,
dore maze acuritse umutwe ubanza ari kurira.
Kanya, wabaye iki kutoza ngo dukine?
Dorera, mwese muragiye, niba adashaka gukina mwamuretse se? Mutangiye kubeshya umukino kandi wari ugeze ahashyushye.
Oya shagahe, ntitwavuze ko tutagomba gukomeza gukina mugenzi wacu afite ikibazo? Rata kanya, wabaye iki? Ntacyo nabaye, yewe ni mubi. Bakame, reka kumfata akaboko, yewe nta kibazo.
Ngaho basi, niba ntacyo wabaye ngwino dukine, reka gukomeza kwicara hano wenyine.
Shawe, ubwo kanya naje gukinana natwe turataduhindura umukino.
Oya di, turabanza turangize ku nkombe ku mazi. Nawe na kanyoni, mujye mu hagati mwari mwabyishe.
Ubwo rero mwari muzi ko twabyibagiwe. Ratagaye, ubu turi ku mazi. Ngaho komeza.
Ku mazi? Ku nkombe?
Iwe, kanyoni arasuze.
Ngiye kumva numva kubise uruzi runuka.
Ese ubwo kanya kuki udusubiriye umusuzi nuko turi kwikinira iyo ujya gusurira hirya ukabona kugaruka
yewe se rugo nabijogogo
wabishakaga nyine wabishakaga
oya nyine nyine numvaga mu nda wanjye maze ngiye guzimbuka ku nkombe numva mbirizanye
ari umuntu ususura atabishaka wibeshya
ni ukuri kw'imana birizanye
ese ubwo mwaretse guseka undi mwana ko atubwire ko arwaye mu nda ratakanya iyo ureka kuza ukabwira iwanyu ko warwaye maze akakujyana kwa muganga
nabibwiye mama arambwira ngo araza kubibwira papa aduha amafaranga none papa yavuze ngo nindeka abanza be menshi
ngiye rwose ntabwo nakongera gukinana na kanyana dusubira
ugiye hese baka
mbivuyemo
ese ubwo wagiye ureka kwirata baka maze ntabwo ari byiza kwinuka undi mwana kandi arwaye nare na kanyoni muze twikinire bakame ntitumushyiremo ari kumwaza kanyana
none se gahe turakomeza gukina kandi kanyana arwaye mwaretse tukabanza tukamuherekeza tukamugeza mu rugo
kanya ngwino tuguherekeze iwanyu bakujyane kwa muganga
nitugaruka gukina bakame ntitumushyiremo
kubera iki se nanjye muranshyiramo
banza usabe kanyana imbabazi
kanya mbabara sinzongera kukwinuka
ndakubabariye baka
ngaho ngwino ngufate akaboko tugerekeze tukujyane mu rugo
humura urakira nshuti yanjye nkunda humura urakira dusubire gukina
Mbega ukuntu kanyana yaje ku irembo arwaye mu nda ngo yabibwiye ababyeyi be ngo bajye kumuvuza bamubwira ko bafite amafaranga make yatamuvuza
yego disi cyusa bana nshuti zacu ngaho namwe nimutubwire ababyeyi banyu bajya kubavuza iyo mubabwiye ko murwaye
arwaye mu nda mama ndamubwira ngo njyane kwa muganga aravuga ngo humura uzakira hanyuma ntiyanjyana
nabwiye mama njyane kwa muganga ngwaye umutwe ntabwo yanjyana
ngiye mama ngo ngwaye inzoka bamukinini nigeze kurwara ukuguru kuratumba maze nuko banjyana kwa muganga
nigeze kurwara ibiheri banjyana kwa muganga byaranshimishije mama njyanye kwa muganga
yo abana mubivuze neza rwose
yego disi cyusa mwese rero mujye mubwira ababyeyi banyu bajye babajyana kwa muganga igihe murwaye kugira ngo babavuze maze mukire si byo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese
Mwayumvise twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu
bana nshuti zanjye muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline muribuka ko twize ibyumviro by'umubiri wacu no kubifata neza kwize icyumviro cyo kubona kumva guhumurirwa kuryoherwa no kumva ukoresheje uruhu twabonye icyumviro cyo kubona ko tubona dukoresheje amaso ni icyumviro cyo kumva aho twabonye ko twumva dukoresheje amatwi muribuka nanone ko tugomba gufata neza ibyumviro byacu tubigirira isuku twirinda gushyiramo ibintu binyuranye ndetse n'igihe twarwaye ko tugomba kwihutira kujya kwa muganga nshuti zanjye muribuka nanone ko twize ko ururimi rufite akamaro rutuma tubasha kumva ibiryoshye n'ibisharira. Bityo rero mugomba kurufata neza, mwirinda kurya ibintu bishyushye cyane n'ibikonje cyane, ndetse no kurwoza igihe mugiye koza amenyo. Abana, muribuka nanone ko tubasha kumva ibihumura cyangwa ibinuka dukoresheje izuru. Mujye mufata neza izuru, mwirinda gusesekamo cyangwa gushyiramo ibintu binyuranye, ndetse no kwimyira cyangwa kwipfuna igihe biri ngombwa. Nshuti zanjye, twize nanone ko dukoresheje uruhu twumva ibintu bijombana, ibinyerera, ibihanda, ibishyushye ndetse n'ibikonje. Bityo rero ko mugomba gufata neza uruhu, mwirinda ibyarukomeretsa, mugakara amazi meza n'isabune ndetse mukisiga n'amavuta. Kandi igihe mwarwaye ibintu ku ruhu, mukihutira kujya kwa muganga. Nshuti zanjye, murakoze cyane ko ibi byose mubyibuka. Reka noneho dukore imyitozo ijyanye n'ibyumviro by'umubiri wacu. Ubu rero tugiye guhuza ibyumviro n'ibintu bijyanye. Nshuti zanjye, mutega amatwi mwumve uko tugiye gukora umwitozo. Ndavuga ikintu hanyuma mumbwire icyumviro cy'umubiri bijyanye. Reka mbahe urugero. Icyayi gishyushye, nshuti zanjye, ni ikihe cyumviro nakoresheje? Ni byiza cyane, nakoresheje uruhu kuko nakoze ku gikombe nkumva icyayi kirashyushye. Ubwo rero namwe mu myitozo mugiye gukora, nzajya mvuga ikintu hanyuma namwe mumbwire icyumviro bijyanye. Niba mwiteguye rero, reka dutangire. Ndavuga igikoresho hanyuma muvuge icyumviro cy'umubiri bijyanye. Muriteguye?
Yego.
Radio. Murakoze cyane. Kuko mubivuze igisubizo ni amatwi. Nshuti zanjye, ngaho nimwongere mutega amatwi, ngiye kuvuga ikindi kintu hanyuma muvuge icyumviro bijyanye. Igitabo. Ni byiza cyane, mubivuze neza pe. Ni amaso, urushinge rwo kwa muganga. Murakoze cyane. Ni uruhu, amavuta yo kwisiga. Murakoze cyane. Ni izuru, ibiryo. Mubivuze neza cyane. Ni ururimi. Nshuti zanjye, murakoze cyane. Isomo rijyanye no guhuza ibintu n'ibyumviro bijyanye n'aha rirangiriye. Ariko ntabwo twatandukana ntabasigiye umukoro. Muze gukomeza gukora imyitozo yo kumva ibintu binyuranye mukoresheje ibyumviro. Ariko mubikore mubanje kubaza umuntu mukuru muri kumwe, kuko hari ibintu bishobora kubangiriza ubuzima. Nshuti zanjye, reka mbahembe twa turabo mukunda. Ndizera ko buri wese yatwakiriye. Murabeho, naho ubutaha.
Mbacira umugani, mbabambuza umugani, muzabikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva inkuru urageze. Nibyo teta, kandi yego kuri dukomereza inkuru ivuga ngo ni umwana nk'abandi. Nibyo rwose, bana nshuti zacu, muze tumusanga aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana.
Karame nyogoku.
Amakuru yanyu.
Ni meza nyogoku.
Ngarutse kuri ya nkuru y'umwana witwa Mpano. Mpano ngo yaramerewe ate, byari bimeze bite? Tubwire, tubwire.
Mpano yari umwana wavutse afite ubumuga bw'uruhu.
Ubumuga bw'uruhu. Hanyuma?
Mama we akajya yanga kumuha ibere ngo ni ukubera ko ngo afite uruhu rudasa nk'urw'abandi.
Yego. Papa we wakagenza ate?
Iyo yajyaga hanze, papa we yararakaraga akamukurura,
akamubwira nabi cyane. Yasohotse ajya he? Mbega yumva atari umuntu nk'abandi. Ngo Mpano rero yabaye aho mu buzima bubi bwo kwangwa n'ababyeyi be.
Yumva?
ngo agize imyaka itatu ngo bamuhishe mu nzu burundu noneho nyongera gusohoka mwishyire mu mwanya w'uwo mwana mwumva ukuntu bibabaje nyumvire mibi y'ababyeyi we ngo ntibifuzaga ko hagira umuntu umubona abavandimwe be Kamaliza na Kamanzi ngo bamushyiraga amata n'ibiryo mu cyumba bari baramugeneye murumva ibyo bintu mu cyumba cye wenyine nukuvuga ntabwo yajyaga ku meza n'abavandimwe be ngo bajye ku meza n'aba papa na mama reka da ubu ngo baramushyiraga hirya mu cyumba ngo ariko bageragayo bakamuganiriza kandi bagakina nawe yuhu byiza di amashyi kuri abo bana kuri Kamaliza na Kamanzi bafite umutima mwiza kurusha ababyeyi babo murumva reka ngarukira aha ngaha nze bakomereza ubutaha sibyo mwumvise mwicyubwo
yego numvishamo ko tugomba gufata abana baba ubumuga baba n'abatabufite bose tukabafata
cyose muri kimwe yego no mu nzira aho mugenda no kwishura aho mwiga hose mwese muri kimwe ntukagire wewe muvuga ngo oya kuri ntabwo yanyigera oya mwese muri kimwe uburenganzira bwanyu ni bumwe sibyo murakoze muri abana beza
yego nyogoko
teta karami wumvise ukuntu umwana ababyeyi be bamwishe mu nzu kubera ko afite ubumuga yego shakirusa Kamanzi na Kamaliza bakunda kujya kumukinisha mu cyumba bana nshuti zacu namwe mujye mukina na bagenzi banyu bafite ubumuga kuko nabo bakunda gukina nkamwe ni byiza pe maze rero ntituzacikwe n'igice cy'ubutaha noneho mbere yuko dutaha tubanze turirimba iyi ndirimbo muriteguye kwatangiye
tugushime kwakira abashyitsi isi diyamburi mwariyo kwakira abashyitsi yewe sidi we uri mwariyo kwakira abashyitsi
mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
ineza wanjye ishekere kibona ishekere umwana wanjye humura turashize kutari ibintu se hige ubwo ni ukuvuga ko utambera gakondo
reba ukuntu bihindurije n'ipantaro ariko kayiti kuki uba wanteze ibijerekani ko wajya ubikoresha ugahita ubikura
mbigutega se ngo ngere kujya nafuraga nuko mbizigaho ngaho kugira ngo mpeke keza muzengagize yari yanjye
iyo ubikuraho se
ubundi se wowe ugenda utareba koko umuntu ugonga ibintu ku manywa y'ihangu
nari nabibonye se dore nje ndangariye mesaje y'umukiriya wari wanyishyuye kuri telefone hanyuma se keza ameze wa muriro yararanye aracyawufite
yewe uzapfa unashize se ariko se koko hirya tuzagumana umwana urwaye mu nzu kugeza ryari koko
ni ikibazo
nyine iminsi ingahe ntihiritse keza ameze atya
uyu ariko rwaza azashyira akire cyangwa wenda umusabikire kayiti ubu ntiwasaba imiti y'ibyatsi
ariko mana yanjye ndarwaza sinzi icyo arwaye wampaye amafaranga nkamujyana kwa muganga koko
ariko ntukaba umutesi ngo nawe ukabye wa mugore we ako kayabusa ubwo urumva nagakura uzi kuvuza umwana nta bwisungane ukuntu bihenda izo miliyoni se zava he
wikabye nawe ntabwo ari miliyoni
ndabizi ko atari miliyoni nagira ngo wumve uburemere bwayo twatanga turamutse tugiye kumuvuza ahubwo hano hari utunini narinzanye ngo tumuhe noneho mbone gusubira gucuruza
dusubizeho gusubiza amafaranga watuguze cyane
ufite iki kayite
mutiki ndavuze ngo dusubizeho hirya umwana turamuha ibinini tuza arwaye mu mafaranga tumujyane kwa muganga bamusuzume banamuha imiti ijyanye n'uburwayi bamusangayo
nibyo byawe nanjye ndavuze ngo nta mafaranga nguha ntayo nifitiye akira aka kanini ukamuhe uwo muriro nushira nawe arabakize
ntabyo namuha atabyanditswe na muganga umujyanama w'ubuzima ubwe yanyibwiriye ko ngomba kujyana umwana ku kigo nderabuzima bakamuvura izo magendu nzaniye rero ntabwo nzemera na gato rwose
kayite usigaye usuzugura ndi umugabo wawe wagushatse ukandutisha rubanda
ntabwo ari kugusuzugura rwose hiji
ariko kandi iki ariko kandi iki aho utasuzugwe ni hehe kubushaka kumvira umujyanama w'ubuzima ukareka kumva ibyo giye nkubwira ndo mugabo wawe urumva ko atari agasuzuguro kajojo bahubwo kaite mperezo mwana uhetse nk'imihere mu mpereze kuko gukomeza kumwumva rera rwose biranjya mu matwi mperezo mwana se uramunyima ntabwo ndise mperezo mwana wange ntabwo ngomeza kumva rera mperezo amwihere kinini wose kandi we ninde kandi
nyewe neza mujyana
yewe ni karibu mujyana
keza se ko yahogoye
ndeka ndorera rwose mujyana
kamerewe gate hindukira ndebe
nta kamerewe aho gukira ngo na rwose rushaho kuremba
yo utwiso twahenengeye neza neza none se ku kigo nderabuzima bababwiye ko umwana arwaye
ku kigo nderabuzima rero
rwose twigeze tumujyana yose
kwagiye umenya ibyo uvuga
ntimunyumvira umwana umeze atya mumwicarana mu nzu mutamuvuje mukumva mumerewe mu
none se ngire ntimujyana uko higiro yanyimye amafaranga yo kumujyana ku mucuruzi
ibyo uvuga nibyo reka rero reka nkubwize kuri mujyana amafaranga uyu mugore anyaka ni menshi ntayo nakwibonera rwose wumve nanakoze uko nshoboye kugira ngo mwereke yuko uburwayi bw'umwana wanjye nanjye bumpangayikishije muzanira akanini yanga kukamuha ubwo se urumva ibyo ngibyo atari ukunaniza koko he sakamunana nshaka wari ikindi
ariko higiro nawe
urakumva mujyana
amafaranga yo kuvuza umwana ni menshi kwivuriza kuri mitiwere ko bishyura make cyane uyatubuye ute
mituweri se aha wishinyagura mujyana twe twayishyura se
tiki ntimurishyura mituweri niko higiye kuki mutarayishyura kandi muzi akamaro kayo
ku mujyanama rero nawe hari ubwo ngeraho ugiye nkumva ushaka no kunsetsa ahantu none se reka nkwereke ubushize nishyuye mituweri umwaka wari inzurangira muri uru rugo nta n'utatse igicurane ayo mafaranga urumva atarapfuye ubusa none urumva uno mwaka nari kongera nkishyura andi mafaranga nanone si ibishyira mu gihombo gusa
none se higiye ko n'ubundi nujya kuvuza umwana nta bwisungane mutanga amafaranga menshi kurusha ayo mwari kwishyura ubwisungane bw'umuryango wose ubu se murashaka ko uyu mwana abasha mu myanya
y'intoki kizi ngushye mujyana oya we oya nanone gupfusha birakanyagwa we aya mwana yanjye ibase mbuze umwana wanjye rero umva we ngwino nkwereke ngwino tujyane tujye kwishyura ubwisungane bw'umuryango wose tuvuze n'uwo mwana mbone yo gusubira mu kazi ngwino wikinga
ngo ngukihiki urakomeje se koko
cyangwa ntibyo nabikinamo
mana we urakoze rwose
ahubwo wino tugende mfite ubwoba yuko dukomeza gutinda ko umwana akomeza kureba mujyana nangwe uriya tumanukane ntusigare hamwe wenyine rwose ndebe ko nakwishyura mituweri uno mwana atararemba cyane
ko Higiro yanze gutanga amafaranga ngo kayitese ajyane umwana wabo kwa muganga kuko badafite ubwisungane mu kwivuza ngo kubera ko umwaka wose washize badatanze ubwisungane mu kwivuza ntihagire urwara none akaba atatanga andi none se babyeyi ni ukubera iki dukangurirwa gutanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza hakiri kare ese bimara iki abana bacu twegere impuguke idusobanurire
nitwa Bingeneye Florence ndi umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyakinama giherereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Nkotsi mu bitaro bya Ruhengeri ni ngombwa gutanga ubwisungane mu kwivuza ku bagize umuryango wose bitewe n'uko ubwisungane mu kwivuza iyo utabwishyuriye ku gihe ntubasha kwivuza iyo ugiye kwivuza bagasanga utarishyuriye umuryango wose icyo gihe ntago ubasha kwivuza noneho by'umwihariko hari igihe usanga umuryango ufitemo abana bari munsi y'imyaka itanu bariya abana n'abana baba bafite umubiri ufite imbaraga nkeya ku buryo iyo uburwayi bubafashe kuremba birihuta rero iyo umwana aramutse arwaye ugakenera kujya kwa muganga utarishyuye ubwisungane mu kwivuza ngo wishyuriye umuryango wose ntabwo umwana ubasha kumuvuriza ku gihe uko gutindana umwana utari kujya kumuvuza hakiri kare umwana ashobora kuremba bikaba byamukurizamo n'urupfu ni byiza rero ko hajya habaho guteganyiriza umuryango hakiri kare umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ugatangirwa ku gihe kugira ngo igihe habonetse umuntu ugira ikibazo kimusaba kujya kwa muganga cyane cyane abana babashe kuba bavurirwa ku gihe ku buryo iyo afashwe n'ubugwayi runaka kubera ko zambaraga umubiri ntago ubasha ufite imbaraga zo kurwanya bwa burwayi umwana yahuye nabwo rero ku umubiri ufite imbaraga nkeya indwara zimuzahaza vuba cyane ku buryo umwana ashobora kuremba bwa burwayi bwamusigira ibikomere bidashobora kuvugwa cyangwa se bikaba byamugeza no ku rupfu bitewe n'uko umwana atabashije kubona ubutabazi bw'ibanze ku gihe. Nkaba rero ndangiza nifuriza abari kutwumva cyangwa se mbasaba ko hajya habaho guteganyiriza umuryango hakiri kare umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ugatangirwa ku gihe kugira ngo igihe haramutse habonetse impamvu ituma umuntu ajya kwivuza bikorerwe ku gihe bityo umuryango ugira ubuzima bwiza n'abo bana bavurirwe ku gihe bagira ubuzima bwiza. Igihe rero hatabaye gutanga ubwisungane mu kwivuza ku muryango cyane cyane abana kumuvuza biba bihenze cyane kurusha wa muryango watanze ubwisungane mu kwivuza kuko bakuvura nk'umuntu nyine utafite ubwishingizi. Icyo gihe rero biraguhenda cyane ndetse ugasanga utanze n'amafaranga yikubye cyane kure ayo wagombaga kuba waratanze utangira umuryango wose. Ubwo rero birumvikana ko ari byiza guteganyiriza umuryango n'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ugatangirwa ku gihe kugira ngo turinde abana kuzahura n'uburwayi tukabura uko tubavuze.
Babyeyi badusobanurira ko tugomba kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ku muryango wose hakiri kare kuko iyo dutinze gutanga aya mafaranga hari igihe umwana yarwara tukananirwa kumuvuza kandi kuvuza umwana hakiri kare ni ngombwa kuko iyo dutinze kujya kumuvuza ashobora kuzahazwa n'iyo ndwara byanashoboka ko yanamuhitana.
Nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Noneho mbere y'uko dusoza reka duhe kanya mama Koleta asugeze ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Cyusa n'abatete ndabashimiye, namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'ibyo kuri Facebook akaba ari by'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanuriwe akamaro ko kwandurura no gusukuraho abana bacu bagiye gukinira kuko bituma abana bacu badakomeretswa n'ibyuma cyangwa se ibindi bintu byatera abana impanuka. Duhere ku butumwa bwa Ishirini Isa watwandikiye avuga ku rwembe, icyuma, amabati n'ibindi byose bikebana tugomba gukora uko dushoboye tukabishyira kure y'abana kuko babikinishije byabakomeretsa kandi tugomba kwandurura no gusukura aho bagomba gukinira. Patrick Nige nawe aratubwira ko ibintu umwana ashobora gukinisha bikamukomeretsa harimo ibyuma n'amacupa y'ibirahure n'ibindi bintu bishobora gukomeretsa umuntu twabyirinda tubibika ahantu umwana atabasha kugera kandi umwana tukamutegurira aho agomba gukinira hatatuma agira impanuka. Dusoreze ku butumwa bwa Tuyishimire Lia aratubwira ko ibikoresho bikomeretsa ari bimwe mu byo dukoresha mu rugo mu buzima bwa buri munsi harimo umushyo, urushinge, inzembe n'ibindi tugomba kubishyira kure y'abana kugira ngo batabikinisha bikabateza impanuka. Dushimire Ishirini Isa, Patrick Nigera na Tuyishimire Lia n'abandi bose batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koleta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro Itetero turabashimiye. Ntimuzacike n'ikiganiro Itetero cy'ubutaha, reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe na Cyusa nanjye Teta. Bye bye nshuti zacu, bye namwe babyeyi bacu, Imana ibarinde, turabakunda.
Humura urakira nshuti yanjye nkunda, humura urakira dusubire gukina. Nujya kwa muganga ntuze kugira ubwoba, erega muganga ni nshuti y'abato.
Humura urakira nshuti yanjye nkunda, humura urakira dusubire gukina.
Ihorere ihorere ihana subire gukina. Humura urakira mwana wanjye nkugunda, humura urakira tu
gutembera
mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.